radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede de studio tamani o da sa yo saki ko modo usman diko halan ton kabaruji gondi do di jodi maison de la presse la bamako fili dambele darani en to bogi jande to ima daragu baje 5 sahel hippi don lewru mars warundu o kabaru famina ma kenya tagal batu ministre en de je 5 sahel jodi do bamako do bangal jawdi G5 Sahel jawde de faabatoobe notoridi nata e juude fa jaabuji kebane fewde e kasindine de ono dumaji bama ko kewdi du ngana cenidi batta hono ndiya mele tunnude fa wadde e tuudele tipaade e wi docteur en dum waddana nannobe duma masibaji kewdi bangal cellal yo di ngoni sembe kabaruji di man jogani on bisimilla modo e do studio tamani ministre en humane be hakkunde leyɗe mumen e leyɗe goɗɗe wonɓe leyɗe G5 Sahel ɗe ana gondino e batude baddude ila keñel yo batu gam hono laatagol i madara guɓal G5 Sahel ngal le lewru mars warolu ndu nden noon ko warata du ɓe mijoto e dow majjun keɗɗene Mamadou Samba Seku fa ɓeydoɗen faamu
nder nduɗo lewru janvier ndu kawruse mawɗe ɗiɗi kani waɗede dow golleji guɓal dental solasaɓe haɓongal jaadinkoɓe nder leyɗe sahel yo kawtal ministre en humaniɓe solasaɓe leyɗe G5 Sahel e leydi France to Paris ton e kaña batu ministre en karfinaɓe golleji guɓal ngal to Riyad ton fanda batu gaɗaɗo addunere nde hakkunde ministre en humaniɓe gollidal hakkunde leyɗe wonno landinde ɗeɗo kawrute ɗiɗi e kaña ɗum miijade hono fof ɗum wawata fewde wonande G5 Sahel yalla eɗum laato sago pawatoɓeɓe ɓuri fof bangal karutal pabotoɓe hangal waɗede nder lewru février to Bruxelles ton fanda ngal ɗo guɓɓal leyɗe G5 Sahel joƴinagal nder lewru jui ɗaɓɓiri ndu yo haɓɓude guɓɓe terroriste e kañe gaɗaɓe trafikaku nder keri leyɗe joyi dental ngal hollitama wiide kasidine kalisi ngal ɗo guɓɓal na wara millioji temeɗennayyi kalisi euro leyɗe kewɗe e pelle kewɗe kolliti anniyaji mum en lobbi faabade ngo miijo yo leyɗe hono États-Unis Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis France e kañe fedde Union Européenne ka ɗum fof e tawede fa hande faabana hasindina
caggal batu gam G5 Sahel keña o hono heƴaɓe leyɗe ɗe heɓami aadi hono moɓude jawdi mum ndi walli ndi walloɓe notori ndi ndi faabata hono notade ko yaawi kasindina guɓal ngal ndenno du fedde nde notiɓe gonata e ley muɗum joƴinte fa pamana no jawdi ndi jogorte ceerno Hubert Coulibaly hoorejo fedde nde o ministre du guɓal ministre en fedde nde ndenno o hoorejo guɓal ngal du wonko haalde e Mahamane Baba Kunta keɗɗena Mamadou Samba Seku
Nous avons pris des décisions importantes.
Min kuncane hore dabreji kantidi buri fuf bangal juingol fedde humanide jogal jawdi kasindinadi de golleji gobal dental solasabe lede ci sen sahel im peliti dun halfinde jogal mudun bangal fedde humanide faba fedde der e mudun kala pawotobe golleji gobal dental solasabe be na bawi nadde
l'opérationnalisation de cette force
hono ministre daraniɗo hakkunde leydi Niger e leyɗe goɗɗo o ɗo holliti korsa immadara guɓal ngal e wi Ibrahima Yakubu fayse ngal taaɗi e daranade ka leyɗe G5 Sahel ana gondi e haɓude torra ka lelefol ngol Ibrahima Yakuba mo leydi Niger o wonko sifodi e Mamadou Baba Kunta keɗɗena Mamadou Samba Seku
hakke lebbi sappo min gaɗɗi bangal huncande hoore kalifa mo laamu leydi Mali hokka bangal fedde G5 Sahel yalla pabotoɓeɓe ne gattan hakkillo guɓal G5 ngal ballaji puɗɗi warde jaati so bangal sariyaji guɓal ngal nde gonde hinnade sariyaji kasindinaɗi bangal golleji ɗi ndenno battu bamako hande o ne jogui nafa sanne bangal muɗum e wattu goto mo gondi hinnade ngal ɗo guɓal dental solasafe G5 Sahel leyɗe men ɗe dun ne gondi haɓude terroriste en ɓe jogitoto ngo haɓɓo fewde e terroriste en ɓe nder leyɗe men Niger Mali e Burkina ndenno fayso guɓal dental kaɓitiɓe G5 Sahel gaɗi golleji joga ka laatiki golleji ɗi jottaki nokkuɗo hasindina hatta min jokkitade nder leyɗe men ɗe landinde haɓɓo fewde ɓeɗo
terroriste enɓe
kala ko jiɗɗon famitade poɗe faydoɓe me amen ande Facebook na Twitter oɗon mbawi noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji mawɗon wayde ceenan aɗa selli ley lumoji kewɗi gallure mawde nde ndenno ɗo cogguji gaɗata ɗo hono ndiyamele tunnuɗe tidde tundele du keraki fewi ley lumoji meɗen ɗi ndenno baale jogal lumoji ɗi e mairigaji ɗi fu heɓe fu ana kayfa woɓɓe ɓe laatade sababu muɗum farde majjum heɓanede jogala noon dogotor en ka kolliti kutteji kewɗi fanda cellal ka ana farri e wayde cenan keɗɗenna Oumar Waygal e Mamadou Samba Seku fa ɓeydoɗen faamu
tunele de ana njahata ana mate le lumo jibomo kodi sa yotikile no kule gwate anton DJ kanye ndia meje tunu de konandi ya mudun do njeta kute de ana chote somo yaje konandi ya mudun kede mokankunu dete roki ya trawole yo goto choto somo yaje komosifi dohen
iye va cheke avalo po asoma
cheke elitli wani kunjaya minder lumo go ina andi jati lumo go na tunni ka wala ko min bawa ni ko waru mudum mina ko amen njobata yimbele motobe di do nyamaji di den jobana meri o usuruji jati ka do fufu tawede kinata ko motugol lo tundiji
lekki ay fam pe a ciki ay poissonra
yimbele humini be kabaru lumoji gondi le ngalure bamako de be koliti wide meri embe kanyen gon ko jaltinay le hen dati no kan labbinirde lumoji di kede mo kanko no dotte do burama mari ko ko ma sifi do hen
ya pa une site nous avons
burgol fufu wada ka bangal labal lumo bedo meri nangobe usruju be nakani jati watande hakilo almusadaji labal lumongo andon dum dem pelliti sanne hinadi kabar mudun sabbi bibelit be fuf dapoti ngo lumo kayila amen yuminan e merem be ndenta muntane hore dabareji kasidina di der odo kabaru
sudu meri mon wondudo bomoko do holliti widno lumoji di darnirano labbenti dum yafa fe kedemo kanko no dotet ibrahim jone o yo jokko dido bo sudu mer do bomoko do ko masifi dohen
la gestion du marché n'est pas chose
batte de do pelle de jogola lum o wana fe hunde yafunde min mila wide jati tagal kabaru lumo marché rose go kinato dido ti allahji de ana hani go lumo mo intine yalla den deno o do jogola huncanta hore fe ngadure bamako de
jonki nous n'ont pas la ville de moko
dunke ande bangal cellal koliti wide do kudde ciotete le de do nokoli dum way wadude kutteji fewde e cellal bibbe adama en kede mo kanko no dotte dum musa may go ko mo sifi dohen
nafaka ngure yata cagal labal nyamaleje njete de dolawi dine na kewi tundi den no faddi dido nyamduji nafabi be adama nyawuji isambinta kamba dun jati min darra jamarande o cella sodde nyamduji njete di dolawi di
donktude no dum wori nyaloma handen o holitindi widdi do kutteje na gondi e matede le ngalure bamako de kanye e kedde leedi ndi
konor dun fedde jogal kabaru balo mali waran juinede handen hejabe fifa do anandonta bamu ko do nyaloma ko se konor juinama alal bare jango hono jogalal jawli fima futudu witete nyande 33 lewru avril 2018 woni ko sarti wattu hono konor timata se fedde fima futunde heere heba juinede
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaj meden keben famu tan hono bandiji sapo nay nangama kenya indeli men le cercle ensemble yo larme mali nangi be wattu mabbe pali non kamiji didi e lawongol dum non iwano didu menaka nanno wombe ton fa beltike e majju fasan nen hono itane 2017 yo rewbe chapade njeddon tan jibini le suudu dogotoro tesit le region gawo o hore suudu dogotoro ndu weltake majju fe den e wi makko du rewbe temene joy e chapane nayon puddu nono jewdo hormo e le suudu dogotoro ndu ka fota temedi de e nogayon tabibe e majju fasanne yo wadi famum hono hadata be do rewbe yaade le suudu dogotoro e wi dogotoro o na yimbe ujinaji joyon kebi du yewanede gite mu en mere mere temen joyon be ka fu yo gite mu en woni ko oppa le hitande 2017 de rawani hejo golle mudun yo cercle jenne kenyaba baraweli kutala kanyu e ko heddi wondano wuro makongo le cercle yorosodu boyata heban pom barasi nan golleji mudum pippi betay hande yeso jama ofu yeso jama ton nan odo pom wallan no yimbe demirta nakoji mu en yo milioji sappo jeddi ngate en pom on du mars le nyalade chapande jeego yo walde final e yirwere junini kanyi e sahel eco favori jawdi Rama mawbe ko badato nogayon jeyabe leede sappo tati cede awdu mbaddi ila kenyi segu fa namandira hakillaaji no kewal maaro yarta yeso le yontere hunde gollede famu maaro kanyi e demal malidi wallam be bedorade famu e majjun hono gollirde yamfoli laadu kebi hono motoji jeenay di ONG Luxe Development hokki yo faabaade margal dabaaji no yara yeso no ya yaroɓe du hono fawarde golloɓe demal awgal fawarde awgal woni ko on balligu hedani yo do kaddu didi do kabaruji kedde hedal faande yewtere maane yoso yen tawdo ko waral.